Dynamite Records.
Ura mangu genje ikure mari ara ikurota kurota kurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compare to my woman Urivyo mzuri kama dori Roho yangu tabani Toka zamani Bado ni wewe natamani
Patangameze jini love Nitakupeleka kwa mama Sina utonja na kupenda Bukunduru mesimubesha
Namona tunagombana nabisha napigana
It's so funny
Niwe napenda nataka na sina mwingine
That is so funny
Nobody else that is as you Wanajua we ni wangu I'm gonna marry you one day
It means yours never Sunday baby but you know But our song is on repeat Saying I love you darling Don't give me tea baby I will love you, baby Ukinitoka, baby, nauma Na mita konda
Cause nobody Compare to my woman Ukiuliza majirani Lakini wawe natamani Na ukisema sifai Akisi na amani
Patanga meze kimi love Nitakupeleka kwa mama
Yeah, yeah.